muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese uko mungana, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi, radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM mu Rwanda na metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mukanya muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Mu cyumweru gishize mu Rwanda, abagenzacyaha b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB bari mu mahugurwa, nabo ku rwego rw'uturere bari mu mahugurwa ku kibazo cyo gucuruza abantu. Iki kibazo giteye gite, kuki mbese leta yagihagurukiye? Naribwiye nti iki kibazo kigomba kuba gikomeye cyane, ariko ntabwo kivuga uko bikwiye. Niyo mpamvu rero nashakishije nza kugira amahirwe mbona umuryango witwa Grace Children Focus urwanya iki kibazo, mbese urwanya ubu bucuruzi bw'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu rero nabatumiriye kandi yabinyemereye ni Marie Grace Uwiyera ni umuyobozi rero wa Grace Children Focus. Niwe tuganira uyu munsi, simbatindiye mubazanire. Marie Grace, urakomeye?
Muraho neza Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo. None tutarajya mu mizi, uyu muryango wanyu Grace Children Focus ni mu magambo make cyane ni umuryango ki?
Umuryango wacu witwa Grace Children Focus, mu magambo ahinnye ni GCF. Ni umuryango utabogamiye kuri leta, washinzwe muri 2014 ugamije kurengera abana no kurwanya ishuzwa ry'abantu. Nyuma y'igihe kinini twari tumaze twiga imiterere y'iki kibazo mu gihugu cyacu, ukaba kandi ugamije kunganira leta mu mikemurire y'iki kibazo.
None se kwa mu gikurikirana cyane kimeze gute, giteye gite? Hari imibare mufite sinzi mu Rwanda cyangwa se ku rwego mpuzamahanga imibare mufite?
Ku rwego mpuzamahanga iki kibazo hari raporo yatanzwe na Rogasi. Rogasi ni Groupe d'Action Financière Internationale, ubwo bivuze abantu bishyize hamwe mu gukurikirana abantu babinjiza amafaranga mu buryo budasobanutse. Ivuga ko aba bagizi ba nabi bakuramo miliyari 150 z'amadolari
buri mwaka.
Ukaba iyi raporo yatanzwe muri 2016, umubare ukaba warikubye 6 mu gihe cy'imyaka 5. Mu bigaragara ko ni ikibazo gikomeye. Hanyuma hakaba na OIT, Organisation Internationale du Travail, donc
umuryango w'umurimo.
Ukaba muri 2016 naho waratanze raporo igaragaza ko hafi miliyoni 25 z'abantu ku isi babaye abavictime b'ubucakara, donc gukoreshwa imirimo y'agahato, donc cyangwa mu gucuruzwa bijyanye n'ibikorwa byo guhuza ibitsina, kwa donc kuba barabaye exploité de façon sexuelle en fait mu gifaransa.
Nuko birumvikana.
Birumvikanye. Noneho hakaba na OMS, Organisation Mondiale de la Santé, muri raporo yayo yo muri 2017 igaragaza ko hafi ya 5 kugeza ku 10% y'abahawe ibice bigize umubiri w'umuntu muri icyo gihe, ibyinshi bya doc hagati ya 5 n'10% bituruka muri cyo cyaha kicuruzwa ry'abantu kwa kuba ari abantu barabibonye mu buryo budasobanutse baba baragiye kubifata ku ngufu ku bandi bantu.
Eh, nuko ahagahanyine n'ubundi twakwibutsa yuko no muri Afrika ubwaho bavuga yuko byibura miliyari 16 zinjira z'amadolari zinjira ziturutse muri ubucuruzi bwa kiremwa muntu.
Yego.
Nuko
ari imigangayikishije.
Eh, hanyuma nanone umuryango w'abibumbye ONU ukavuga yuko gucuruza abantu ni kubafata, kubashimuta, kubatwara ukabacumbikira n'ubacumbikiye nabo bari mu bwo bucuruzi no kubajyana handi hantu hanyuma kugira ngo bazabakoreshe iyo mirimo y'uburetwa cyangwa se bazabakoreshe ibintu byo kubacuruza mu rwego rw'igitsina. Mu magambo make ni uko nguko bavuga iki cyaha cyo gucuruza abantu. Ndibeshya?
Niko bimeze.
Yee.
Nikubimeze rwose.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira na Marie Grace Uwiyera, ni umuyobozi w'umuryango Grace Children Focus. Turaganira ku kibazo cyo gucuruza abantu. Hanyuma hano kuri Facebook hari umuntu wanditse yitwa Munyantarama Celestin, ariko ntabwo yatubwiye aho ari, yagomba kuba ari umunyarwanda ariko kubera ko yanditse ikinyarwanda. Yavuze ati bikorwa mu ibanga rihanitse, hari bibera hagati mu gihugu aho umuntu akora agahembwa make, uwamuzanye agafata bibiri byayo ahembwa. Ati byo ni iki? Ubwo wamusubiza ngo iki?
Ni ukuvuga ko uwamuzanye akamushyira ahantu akora yamubeshye cyangwa se yamushyizeho agahato, yarangiza amafaranga yose akayatwara, icyo gihe umuntu ashobora kuvuga ko byinjira mu kibazo cy'icuruzwa ry'abantu. Ariko niba akuraho komisiyo ngo icyo gihe ubwo iki kibazo kirigwa, ese niba avanaho komisiyo agavanaho igice, ni ibintu baba bumvikanye, ni biba bimeze bite? Donc urumva kubera ko ntamufite ngo mubaze neza ikibazo ikintu kimeze, biragoye kugira ngo mbe nagira icyo mbivugaho. Umuntu abe yavuga ati nicuzwa ry'abantu, ariko gufata umuntu ubundi gufata umuntu ukajya kumukoresha akazi wamubeshye akabamo cyangwa se kuba mushyizeho igitutu hajeho menace cyangwa se akaba ari umwana utujuje imyaka y'ubukure, tujye binjira mu bisobanuro by'icuruzwa ry'abantu. Ariko aho ngaho niba mufataho komisiyo ku mafaranga yakoreye agatwaraho komisiyo, aho kereka duhaye ibisobanuro bihagije, ese baba byumvikanye, ese aba yamushutse cyangwa se aba yamushyizeho agahato, ese aba yamubujije no kuvuga, biba byagenze gute? Kereka tubone ibisobanuro bihagije.
Hari utundi tuntu avuga tubiri, bikorwa mu ibanga rihanitse, ako ni kamwe. Aka kabiri ati hari bibera hagati mu gihugu.
Ibyo byo nibyo ni byaha bikorwa mu ibanga. D'ailleurs ni ikibazo gikomeye nuko mu gukora enquête no kugira ngo bafate ababikora ni ibintu biba bitoroshye, ariko nibyo koko mu gihugu imbere naho birahabera. Twakomeje kugaragaza ko ari naho hari intangiriro ya byose. Uko twagiye dutanga ingero z'uko abenshi kugira ngo babajyane, abenshi baba barabanje kugenda babakoresha nko mu bintu by'ibimansuro, cyangwa se nko kujya kubakoresha imirimo yo kwicuruza, hanyuma noneho babona ari abantu binjiza amafaranga menshi, ugasanga batangira babajyana mu bindi bihugu nk'Ubugande, bikavaho bagenda bagiye bageze mu bihugu bya kure.
Bavuga za Omani, Ubushinwa,
Kuwait.
Ibihugu
ugenda usanga ariko cyane cyane ni Kuwait. Na za Dubai.
Yego.
Ariko nk'uko abivuze, hari ingero zitangwa nyinshi, nk'ingero z'abana bakora mu mago. Umwana utujije imyaka 18 umubyeyi akamwohereza, cyangwa se undi muntu akamwohereza akajya gukora imirimo y'agahato, hanyuma nyuma yaho wa muntu wamworeje akaza gutwara amafaranga ku kwezi. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, byumvikane ko umwana yagurishijwe, kandi tukaba tugira nkama nshaka no guprofita gufatiraho kugira ngo usobanurire abantu babyumve neza ko itegeko ryasohotse rihana amuntu wese ucuruza umwana cyangwa soje umwana kugira ngo ajye gukora imirimo y'agahato initeje kuri muhana kandi ni cyagihanirwa igihano kiremereye cyane kuko ni igihano cya Burundi yo bisanzwe umuntu yacuruza uwo mwana ni hazawe y'amafaranga ageze ku hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 15. Hanyuma tukaba twasanga n'urugero rundi rukunze kugaragara rw'abo twikunze kwita indaya zishaje ngo bambabarire indaya iba yarakoze umwuga ariko ikagera hinanirwa ikagera aho imaze kunanirwa ishaje hanyuma igasanga ahanini yitabaje abakobwa bakiri bato ibashyize ahantu ibasabye gukora umurimo umuntu akinjira agakora ibyo kuba yanyuze agaca kuri kesi akajya kwishyura ya ndayo ishaje ubwo murumva ko nawo abamucuruje icyo ni ikibazo gikomeye cyane umuntu ahura nacyo.
Yego
ibyo byose bikinjira mu mucuruzwa ry'abantu ariko umuntu abona mu gihugu imbere ariko abantu wenda ntibahite babona ko ari icyaha cyangwa se ntibahite babona ko ari ugucuruza umuntu kuko ari ibintu bisanzwe bikora kandi byari bisanzwe bikorwa no kuva kera.
None se ibyo bintu biramenyekana ku buryo amategeko abikuriye? Kuko impamvu nyine mbivuze ni uko nk'izo ngero twatangagaza abantu bajyanwa muri za Oman, muri za Kuwait n'ibindi, akenshi ni byo abantu bavuga. Ibyo by'imbere ko bitavugwa cyane?
Ibi by'imbere ntabwo bivugwa cyane, ariko dushaka kugira ngo bivugwe bigaragare. Uretse ko twakomeje no kubivugaho, urabona ko ingamba zitangiye gufatwa zo kugira ngo bakurikirane ibyo bibazo. Ariko nk'uko tuvuze, n'ikibazo cy'abana bakora mu mago ni cyo usanga kijyanye no se navuga kwiturera umuco. Ni ibintu byahozeho bigaragara nk'aho ari normal, ariko ntabwo ari normal kuko iyo umwana ntabwo bisanzwe, kuko niba umwana bakubwiye bavuga bati amashuri muri primaire ni ubuntu, leta ishyizeho ubushobozi bwo kugira ngo abana bose babashe kugira uburenganzira bwo kwiga, ugasanga rero umubyeyi niba umwana abuze atagiye mu ishuri umubyeyi ntabivuze. Ikigo cy'ishuri ntikivuze ko umwana atagiye mu ishuri, kandi ubundi bagombye kwivuga bakabisobanura ati umwana ntiyagiye mu ishuri, impamvu atagiye mu ishuri. Hanyuma nubwo ugasanga wa mwana yagiye gukora mu rugo, ubwo rero ikibazo bakunze guhura nacyo abo bana ni uko iyo baramutse bakoze nk'ibyo bita ngo ni amakosa, niba yogeje ikirahure akakimena ubwo baranza bamutukire, wenda ejo azamene itasi bamukubite ejo, ubwo abana kenshi bigenda bite bafata inzira mu muhanda. Umwana agatinya gusubira iwabo aho yagiye atavuze adasobanuye impamvu agiye, agatinya gusubira iwabo ugasanga noneho bitanze n'ikindi kibazo dukunze guhura nacyo cy'abana bo mu muhanda. Ubwo rero kubera ko ari ikibazo n'ubundi usanga kimeze nk'aho ari ikibazo n'ubundi cyari gisanzwe kiriho twese tumenyereye, ntabwo abantu bahita bumva ko icyo kintu ari ikibazo, ari na mpamvu tuvuga tuti reka dukomeze dusobanure rwose nyaboneka ko umwana ntabwo afite umwanya wo kujya gukora mu mago, ako kazi kose umwana agomba kujya kwiga. Ikindi ntabwo umwana rero undi ntabwo umwanarerwa n'undi
ntabwo
bibaho, bivuze ngo abantu uko isi yagendaga mbere, uko isi yari imeze mbere, uko twese twagiye dukura, ababyeyi b'abamama, abamama bacu akenshi ntibakoraga. Nubwo babaga ari umukozi wasangaga wenda mama ari mu rugo, ariko noneho kugira ngo abantu babeho neza umugore n'umugabo bagomba gukora. Bivuze ngo iyo basigiye umwana undi ngo amurere, umwana azamubuhe burere. Nibyo dushaka ubuzima tugiye gukora, ariko si uwo mwana aratanga ubuhe burere nawe atabonye nawe akeneye kurerwa. Akaba rero tugomba kubivugaho cyane kugira ngo icyo kintu abantu bacyumve, kandi bumve ko noneho harimo itegeko rihana ibyo bintu, kandi akaba ibihano biremereye, babyumve rwose, abantu babimenye, babisobanukirwe,
kandi rihana n'ababyeyi babikoze.
N'ababyeyi babikoze barahanwa, ni ukuvuga umubyeyi wohereje umwana we mu kujya gukora, amwohereje ngo ajye gukora mu rugo runaka, arabihanirwa n'amategeko mu gihe bigaragaye ko yamucuruje, bigaragaye ko yafashe umwana akajya kumukoresha iyo mirimo y'agahato, kandi nanone na nyuma y'ukwezi ugasanga wa mubyeyi yaje no gutwara amafaranga, birahanirwa n'amategeko. Ni kimwe no kuvuga ngo utije umwana cyangwa se kujya gufata umwana utari uwawe, utabifitiye n'uburenganzira ukamufata umwana utari uwawe ukamushyira mu rugo ugatangira kumukoresha, amategeko arabihanira.
Kimwe n'ukuntu amategeko hana abashyingiye cyangwa abarongoye abana, mbese ko akundi kubashyingira batarakura, nabyo itegeko rirabihana cyane, ryihano kiriye.
itegeko rirana byihanukiriye umuntu ufata umwana utujuje udafite imyaka y'ubukure ukamufata ukajya kumushyingira ku gahato ukamushyika ukamutanga ukabyemera ibyo byo bihanirwa n'amategeko kimwe n'umuntu wese uza ufasha umwana akaba yagira imibonano mpuzabitsina n'umwana utuje imyaka y'ubukure itegeko rirabimuhanira. Ni ukuvuga ngo bagomba kumenyekanisha ayo mategeko, abantu bose bakamenyera ayo mategeko bakasobanukirwa.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Marie Grace Uwiyera ni umuyobozi wa Grace Children Focus, umuryango urwanya icyaha ariko n'umuryango utabogamiye kuri leta urwanya icyaha cyo gucuruza abantu. Kuri telefone dufite Egide na Nshuti Kuneza, duhere kuri Egide. Egide we?
Sabe.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uherereye he Egide we? Yego turaho.
Je mperereye mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Yego.
Aba ndongo ishyirahamwe yitwa Initiative pour la Santé, la Protection et Développement Communautaire.
Ubwo mu Kirundi wavuga ngo iki mu magambo make ni umuryango ugamije iki?
Ni umuryango utahari inyungu za politiki ugamijwe gukingira abantu no guteza imbere amagara y'abantu hamwe no kubateza imbere ubutunzi mu mibereho ya misi yose.
Gusha ku ngingo rero.
Ego, jewe iyo bari kubaravuga ibijyanye n'ibyo urudandazo rw'abantu tukunda kumva kanini ya urudandazwa mpuzamakungu, ariko umuntu ariko araba mwa bino bihugu byacu canke agaterezamye amaso hirya no hino, hariho ubucakara bwo hagati mu gihugu batagomba kuvuga. Usanga kanini yaba uriko buribagirwa nk'akarero ka mbere nta kugukoresha abana mu ngo badafise imyaka yo gukora ibyo bikorwa, ibiko gusanga bidahuye n'imyaka yaba ariko barabikora. Aho rero ugasanga amareta nta tegeko rihari rigaragara ryo guhana abantu be nabo, ugasanga umwana w'imyaka nka 10 ariko araheka umwana w'imyaka 2. Ibyo nabyo kandi ivuga yuko aba ari urudandazo rw'abantu. Hama ikindi nacyo kandi kica kiza ni gihe usanga umuntu ariko arakoresha abantu ugasanga ariko arabahemba bidahuriranye n'ibikorwa bariko barakora, mugabo ugasanga biriko birabera hagati mu gihugu. Naho nyene ugasanga amareta ntacarikarakora kugira ngo ashobore kuvuga ati umwe umuntu nimba ari muri secteur privé umuntu akwiye guhemba umushahara bikagenda uku n'uku n'uku, hama abantu ugasanga babayeho naho haba hariho ubusumbasumbane bw'imishahara, mugabo umuntu akongera agahemberwa icyo aba yakoze. Hari ikindi mvuga cy'ubucakara, ni ubucakara dusanga mu bikorwa bimwe by'abanyepolitiki bari kubarondera gushyira ku butegetsi.
Sobanura aho ngaho.
Urasanga aha ngaha ndiko ndavuga, igihe usanga umuntu ariko arafata nk'abantu bajya gutora ugasanga ariko arabahendesha nk'inzoga, nicyo gihe abagura umutima.
Ibyo se niko Egide, ibyo nitwabishyira ahubwo hari mu byerekeranye n'igiturire na ruswa ibintu nk'ibyo?
Bo sino bishyira mu giturire na ruswa ahubwo ni aho mbona neza mu gifaransa nshobora kubivuga ni cadeau empoisonné. Mugabo muri sansi yo gukorompa nyene umutima w'umuntu, mugabo naho biruko ni bucakara rega n'igiturire n'ubucakara mu bundi. Ugiye kubiraba ingaruka mbi z'igiturire navyo nyene n'ubucakara mu bundi, novuga yuko hanini atiko turaraba ngo banaka bagiye ku ngo gukora ibikorwa ha mu gihugu runaka ngo bavuye mu gihugu runaka nibyo bagomba guhagararako, mugabo nta mushinga ugaragara uza uraba ibyo bikorwa by'ubucakara bibera hagati mu gihugu. Nacyo gituma vuga
Egide
nkasaba mareta yuko
Egide mu Rwanda ho nyine nkuko umutumire yabisobanuye itegeko rirahari, nuko ahari ikibazo mufite nuko mutari kumva iyi radio aho ngaho mu Burundi. Naho ubundi yabisobanuye ko itegeko rihari kandi riteganya igihano kiremereye umuntu ashobora kujya mu nyororo ubuzima bwe bwose. ubwo rero ahubwo nkawe ufite uyu muryango nyine uharanira abantu ubwo mubwo nawe nukureba mu Burundi niba iryo tegeko rihari cyangwa se nimba ridahari ryaba ridahari nawe ukareba ukuntu mwafatanya n'abandi mukarishyirishaho kuko niringiri ryo mu Rwanda uyu muryango turi kuganira wabigizemo uruhare kugira ngo rigeho ndagushimiye cyane Regide we
sawa nawe murakoze cyane kwa mwanya kuye
ye noneho duhamagare nshuti kuneza nshuti kuneza we nshuti kuneza wiriwe neza
yego ndashimana
nshuti kuneza niryo zina ryawe
yego
nuko nuko uherereye he
andi Bujumbura mu Kamenge
ee nuko ikibazo
bisanzwe ibintu bibugasanga ugwaruka go muri Afrika ukunze kujya mu yindi migabane rugafatwa nabi rugafatwa nk'abagurano ibi biva kuri politike mbi z'amareta yo muri Afrika novuga nka byose kuko urabye n'Iburayi hoho mu bumwe bw'Iburayi umugene wese w'Iburayi ashobora gukora hariho hose adahohotewe ariko murabona muri Afrika abagize bakure mu bindi bihugu byo muri Afrika nyene barashobora nko kwishasha nk'ibagatoshe nk'ibyabereye i Durban muri Afrika y'epfo mu isi yaheruka ugasanga urwaruka rwavuye mu bindi bihugu ruko rurakora ugasanga rwari rwarafashwe nabi ruricwa abandi baravunagurwa ugasanga rero naho twita two turi muri New African ntacyo bidufashije cyane bikorera hamwe urwaruka rwisanzure mu gukora mu bihugu bya Afrika
niko
cy'umutwe rero ugasanga bitamwe kudakuba kubaho nabi mu bindi bihugu
nshuti kuneza ndakeka kereka niba uvuga ko muri abo bantu bagiriwe nabi harimo abantu bari baracurujwe bari baradandajwe kuko ahangaha ndumva turi kuvangavanga ibintu icyo turi kuvuga ni urudandazwa rw'abantu urankurikira
naho
aho bituruka aho bituruka nimba politiki mbi zihari urabyumva nimba reka umutumirwa adusobanura ahubwo nyine aho bituruka kuko genda cyeka bishobora kuba bituruka kuri politiki mbi wa muganiza hamwe na hamwe ariko n'ubukene ariko noneho no gushaka inyungu abantu bacuruza kugira ngo bunguke cyane reka mbese umutumirwa akubwire urwo rudandazwa rw'abantu ukuntu ruremereye rwinjiza amafaranga menshi abigusubiriremo aguhe n'ingero ngo ubucuruzi ku isi bwa mbere n'ubu bwa kabiri n'ubu bwa gatatu n'ubu bwa kane n'ubu Marie Grace wamumbwirira uko bimeze
yego yego kandi ndamushuze je shuti ku neza uraho neza niba ari kunyumva
yego ndaho
yego
bara nuko ngo abantu bakora ibi byaha ni abantu twavuga ko ari za organize abantu bari organize nuvuga ni abantu bari organize
nibyo bita mu gifaransa crime organisé bagakira rwose yego komeza
abantu turi kuvuga miliyari 150 z'amadolari
binjiza
hanyuma ni ukuvuga ngo habanza ubu ngubu ifite umwanya wa gatatu icuruzwa ry'abantu rifite umwanya wa gatatu mu bikorwa biba byinjiza amafaranga ariko mu buryo budakurikije amategeko nyine harimo ibyaha ni ukuvuga ngo ubu ngubu bifata umwanya wa gatatu icya mbere ni ugucuruza droge dok ibiyobyabwenge ibyo bifite umwanya wa mbere noneho hagakurikiraho bariya bakora bacuruza intwaro mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma noneho hagakurikizaho abacuruza abantu turavuga kame miliyari 150 z'amadolari ku isi ni amafaranga menshi cyane ubwo rero kuvuga ngo bituruka hehe ntabwo umuntu yavuga ngo ni politiki ntabwo wavuga ngo njye ntabwo nakuvuga ko ari politiki ni kuko ni ikibazo turi gusanga ku isi hose ni ikibazo turi gusanga ku isi hose ahubwo icyo umuntu ashobora kuvuga ni ukuvuga uti biterwa n'iki ntabwo wavuga uti wenda bishobora guterwa n'ibintu byinshi ariko gucuruza kw'abantu ni ibintu byahereye kuva kera bacuruza baza gufata abanyafurika birabura babajyana kubacuruza muri Amerika murabizi mu kinyejana cya 19 ubwo baciye ubwo bucakara ariko bugenda bufata indi sura kugeza aho noneho turi kubona ibyo gucuruza umuntu ukajya kumugurisha ukazuka ukajya gufata impyiko ukayimutwara ku ngufu ukajya kuyigurisha ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo twavuga wenda ngo ni ikibazo cya politike kuko ni ikibazo turi guhura nacyo kuva kera ariko kigenda gihindura isu ahubwo umuntu yavuga ko ari ikibazo cya politike iyo ubona wenda hari ibihugu bitari gufata ingamba zo kurwana n'icyo kibazo ariko kuko ndi kumva duhamagaye ari Burundi sinzi ubwo Burundi ukuntu bimeze ariko tubebwe mu gihugu mu cyacu mu Rwanda guverinoma leta yafashe ingamba yafashe iya mbere yo kugira ngo irwanye icuruzwa ry'abantu gusa uburyo bikorwamo ni uburyo buri organize akenshi usanga bikorwa mu ibanga usanga cyangwa se umuvictime rimwe na rimwe ugasanga umuntu wamucuruje ariko hakazamo n'ikibazo cyo kuvuga ngo hazamo ngo wifatanya cyaha kuko nk'umuntu uvuze ngo ngiye bancuruje ndi indaya hari igihe agongana n'itegeko ryo kuvuga ngo uburaya burahanirwa ugasanga ahubwo ugasanga wenda ntashoboye kuvuga ntashoboye no gutanga uwo muntu ariko umuntu agomba kugerageza gukangurira abantu avuga ati no niba uri victime ugaragaze umuntu uri gukora ibyo byaha gusa hari aho usanga bishobora guterwa wenda n'ubushomeri ibyo twabonye ugasanga wenda nk'umuntu yarangije universite ariko aricaye wenda ugasanga kubera ko afite n'ubushobozi bwo kugera nk'ibi bya internet cyangwa se za Facebook baje kumushuka bakamubwira bati uke ugasanga ni n'umuntu uvuga icyongereza ikoranabuhanga wifara ariko ugasanga ari nk'umuntu wenda uvuga icyongereza uvuga igifaransa se hanyuma nabo bagatangira kumubwira uburyo ki ashobora kwinjiza amadolari menshi akajya abona bahera hari abo bajya babwira ngo amadolari 400 ubangana n'ibihumbi 300 na 60 by'amanyarwanda uzajya uhembwayo ku kwezi wa muntu koko akumva kuvuga agiye gukira agiye ariko ntazi ko inyuma hari ibintu bibi bimutegereje ubwo ndashaka kuvuga icyo ndashaka kuba ari ikibazo cya shomaje ariko ikibazo cya shomaje ni ikibazo usanga ahantu cy'ubushomeri ni ikibazo usanga ahantu henshi ubona hari guverinoma zigerageza kubirwanya zikagerageza kugerageza gushaka ibisubizo cyangwa se ukaba ari ikibazo cy'ubukene ubwo sinzi ubwo we niba yumva ko wenda ikibazo cy'ubukene cyaba cyinjira muri politiki ariko twavuga ko ibihugu byinshi muri Afurika bidafite ubushobozi bugaragara ariko usanga ari iki kibazo ntabwo bonyine gisanga no mu bihugu biteye imbere byo bifite iki kibazo njye ntumva ko ari abantu gusa babonye uburyo bwo kugira ngo babone bagire inyungu babone bakore business babyize business bakavuga bateka duprofite abantu badafite ubumenyi bwinshi duprofite situation zimwe na zimwe kugira ngo tubashuke tubinjize muri ibi bintu ntabwo mbwo nakumva ko ari ikibazo urumva sinzi niba yasobanukiwe cyangwa se yanyumvise neza
reka tumubaze nshuti ku neza wabyumvise neza rero noneho ko iki kibazo ni icy'amabandi abantu babikora ni amabandi nk'abandi bose biba bakora ubugizi bwa nabi ntabwo ari ibibazo bya politiki n'ububandi urabyumva
yego nabitahuye ariko rero n'abo bandi bagira ni bake bafatwa ku nguvu bakajyanwa batajya
oya nshuti ku neza ibyo gucuruza abantu ntabwo uri kubisobanukirwa neza reka mbisubiremo uko umuryango w'abibumbye ubivuga gucuruza abantu ni ukugenda ukabafata ku ngufu ukabashimuta gushimuta ni kidnapping cyangwa se urabyumva mbese nuko ngo cyangwa se ukabashuka ukamushuka wowe ufite inyungu zawe zo kujya kumugurisha atabizi ariko ukamushukisha ibindi naho ngaho bihera
umushukisha ubuzima bwiza burutse ubwo yari arimo tuvuge
ukamushuka umubwira hari ngo ugiye kumuha akazi ibintu nk'ibyo ngo ugiye kumuha madame uwiyeramaze kubisobanura nyine ukuntu n'umuntu wize adafite akazi bashobora kumushuka akajya muri ubwo bucuruzi ntabwo ari ubucuruzi n'ububandi mu by'ukuri si ubucuruzi n'ububandi nuko naho ngaho rubihera hanyuma abantu bakabatwara n'ubacumbikiye nawe abari muri ubwo bubandi urabyumva kugera ku muntu wa nyuma uzatanga amahera yo gufata uwo muntu ngo amukoreshe w'ibyo ashaka kumukoresha byaba kumukoresha akazi k'uburetwa ni ukuvuga mbese esclave umucakara cyangwa se kumukoresha ibintu mpuzabitsina we ari we wibonera amafaranga ku giti cye wamuguze akaba ari we witwarira amafaranga mu magambo make ngubwo ubucuruzi bwa kiremwa muntu urabyumvise
yego ndabitahuye ukuvuga rero je icyo mbona nuko amarete afrika yo yobiza umutekano ku mbibe zayo usohoka wese akabazi icyo agiye gukora kandi bizi neza no mujyanga avuyemo niho byotore inzira nziza abantu bakomeje gutwagwa ku ngufu kuko hari igihe batogwa n'umugabane mbere bakagenda
nuko nuko rwose urakoze kuri iyo ntererano yawe urakoze
namwe murakoze
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urudandazwa rw'abantu gucuruza abantu nicyo turimo tuganiraho turaganira n'umuyobozi w'umuryango Grace Children Focus ufite ro mushingano zayo zo kurwanya ibi bibi mu Rwanda turaganira n'umuyobozi wayo Marie Grace Uwiyera kuri telefone dufite Ndayizeye Ndayizeye we
Halo
uri he Ndayize
Ndiwe ni Buganda
Yee
Kampala
nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
icyo nashaka kukubaza
ngo yabaze umutumirwa ntabwo ari iki
gicyo mba nashaka kumubaza tubonye ubwo bucuruzi butemewe ababukora singa ubabona icyo gihe ubuyobozi bushisha mu buryo bwa direct ukubira abantu oba
uti
singa ndamubaze ni uramutubonye abantu bakora ubwo bucuruzi butemewe n'amategeko kake ya tepe tuwa siri n'abantu bano bawansi aho abantu baciye bugufi niye umuntu yihutira kuhita abitangariza kubira kuri iyo telefoni imbere ya telefoni y'umuntu akubaho
reka kubwire mu Rwanda uko bimeze niba abifiteho igitekerezo urakoze Ndayize nuko grace we hari nimero mu Rwanda umuntu ashobora guhita atabarizaho
hari nimero ya Libo Libo ni
ni ikigo cy'ubugenza cya
yego hari nimero ya Libo no guhamagara Libo cyangwa se no guhamagara police ariko niba dafite nimero shobora kuyimurebera
yego hari n'abandi ubwo babyungukiramo nabo bakayimenya bakayifata
bakaba bayifata turaje kurangiza ikiganiro nayibahaye nayibagejeje
ariko namwe bashobora ro kubahamagara ubwo namwe
nako kuduhamagara shaka kubaha nimero niva akubura umuntu ashobora gutanga nimero yo mu Rwanda cyangwa se nabashaka nimero ya WhatsApp bakayibona ariko nabaha nimero yo mu Rwanda reka nyibahe ubwo nuko ngiro ni distance 150 ngiro 150
yego
78
yego
57
yego
56 76
76 iyo ngiyo ni yanyu Grace Children Focus bagatabaza
iri no kuri WhatsApp
yaba rubonye icyo kibazo cyangwa se wabahohotewe nawe ashoboye gutelefona akabitabaza
akatwitabaza
nuko iyo yari bero nayo uze kuyiturebera ndaza kwikwishyuza
cyane cyane guhita bimenyesha Libo ifite ubushobozi bwo guhita ijya kureba ibibazo ikanabikurikirana kuko natwe duhamagaye tugomba kubimenyesha Libo ariko ariko babashe guhita bahamagara Libo
byakwihuta kurushaho nuko ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ahubwo rero hari akantu kuri telefone dufiteho Foster nagira ngo mwiseguraho abategereje gatoya kuko hari akantu uyu Ndayize yakomojeho ko gutabaza niko grace namwe mu byukuri muratabaza none usibye ko atari ugutabaza gusa mukora n'ubundi bushakashatsi mugacukumbura ibintu nk'ibyo ubwo nta kibazo cy'umutekano muhura nacyo kuko iyo ugiye kwambura ibandi inyungu zayo irakwica
bebwe navuga ko nta profit n'umwe kongera gushimira leta y'u Rwanda kuko kugeza ubu kuko kugeza ubu ngubu nta kibazo cy'umutekano twigeze duhura nacyo nta n'umuntu uradutunga agatoki kugeza ubu ngubu ariko ubwo niba hari n'uwaba aritekereza amenye ko leta y'u Rwanda iri maso kuko bitazamukundira kugeza ubu ntabwo turahangayikishwa n'icyo kibazo
nuko nuko hagati aho ngaho nibutse yuko hariho n'igihe ntabwo nibuka igihe na Perezida Kagame nawe yigeze kuvuga kuri iki kibazo cyo gucuruza abantu ababaye cyane atumva ikintu abantu bacuruzwa nk'inyamaswa ati byo bintu koko bikaba mu gihugu cyacu yabivuza ababaye cyane ubu ngubu byumvikane yuko nyine n'umutekano wanyu ko kubivuze na ushobora kuba umuri ku mutima kuko numvise ari ikibazo kimubabaje cyane pe sinzi nimba wibuka igihe yabivugiye
sisi ndabyibuka igihe yabivugiye yari igihe cy'umwiherero ndakeka agomba kuba yari wari uwo muri 2016 ndakeka niba ntibeshya ariko byari bivuye doko ko nawe bimubabaza nk'uko n'iyo dutanze urugero tugaragaza ukuntu umuntu agenda akajya gukodesha umwana w'uruhinja amafaranga 1,000 ku munsi akajya gusabiriza yitwaje umwana utari uwe twagiye tukora izo hosheshwe nyina tubagwaho rwose ukakubwira ati no ngenda mukodesha 1,000 ku munsi nyina ntafite amafaranga yo kumutunga ubwo ngiye muri icyo 1,000 ariko uwo mwana uzi bakize kuzuba uwo mwana ufite amezi 3 uwo mwana ufite amezi 2 watangiye kwicarana mu mugingo umuntu ngo atere impu abantu babone ko ari uruhinja bamuhereze ubwo umwana watangiye gucuruza icyo gihe guhera ku iyo myaka ibyo bintu biteye agahinda biteye agahinda kandi noneho abana bakoresha bakajya kubabwira bati uri umwana mutogenda ujya gusaba ifaranga wampaye irindazi wampaye ibiki ku muhanda ugomba ni ukwigisha umwana umuhanda kumenyereza n'umwana umuhanda nk'ibyo ngibyo perezida Kagame biramubabaza kumva ngo umunyarwanda akabaza ati umunyarwanda acuruzwa ate umunyarwanda ashobora gushoboka gute ni ukuvuga ngo turi mu bantu bafite amahirwe yo kugira nongeye ndabisubiramo vuba hano kuko nanga turi mu mahanga usanga abandi banyafurika batubwira bati mufite amahirwe yo gutiza perezida wanyu ni ukwezi tugomba dufite amahirwe yo kugira ngo zuko yite ku bibazo nk'ibi ngibi bavuga ati no mubishakire umuti ibi bintu bigomba gucika ibi bintu bigomba guhagarara ku buryo ubona kamwe mu ingamba zatangiye gufatwa zo kugira ngo bive mu nzira gusa ahubwo wenda icyo dushobora kuvuga wenda ni uko hakiri imicyuho ubona hakiri bidoko bitari byahaza ubona hari imicyuho ko hano ho natanga nk'urugero ko ubona ko wenda nk'inzego zibishinzwe nk'inzego ubona zibishinzwe usanga zidakorana bihagije n'icyo navuga ngo societe civile kuvuga imiryango itabogamiye kuri leta iri gusuzuma iki kibazo no gushaka kurwana n'iki kibazo usanga hatarimo imikoranire igaragara nkaba ari wenda umuntu yafasha kugira ngo asitabe bose haboneke imikoranire kuko niyo ubonye nk'aba victime bari kugaruka ibyo byose ni uburyo baba bakoze bagerageje rwose kurwana nabyo ugasanga aba victime bagaruye ariko ba victime iyo bahageze icyo twebwe tubona gihe ikibazo nuko usanga niba bamaze kugera mu gihugu ubundi baba bakeneye kubakira barakirwa ariko kenshi usanga nk'uwo mu victime afite ikibazo cyo guhungabana afite ikibazo wenda cyo gukeneye kwivuza akeneye gusubira muri famu mu muryango akeneye kwiga akeneye gukora ibyo byose ni ibintu bikorwa ahanini na societe civile kubera ko n'inzego zishinzwe kujya kubagarura ntabwo mu nshingano baba bazibabifitemo ni ukuvuga ngo bafite inshingano yo kugenzura ibyo byaha bakabikurikirana bakagira n'inshingano zo gukora prevention ni ukuvuga gukumira ariko ibijyanye na reintegration zo gusubiza mu buzima busanzwe umu victime ntabwo abifite mu nshingano
ariko none se ntihari minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ubwahari ntabwo ari inshingano zayo
irahari mije profi bifite mu nshingano ariko imikorere yabo yarahindutse ubungubu ni ukuvuga ngo niba hari bije yagenewe aba victime ijya mu turere ni ukuvuga ngo niba igeze mu turere ntabwo umu victime ashobora kujya mu karere ngo agende avuge ngo atkomanga atsinda umu victime ndaje nimumpereze amafaranga ntabwo ariko bigenda ni ukuvuga ngo umu victime agomba kuba afite umuntu wamukurikiranye yarakoze proje y'ubuzima avuga ati wenda ngiye kwiga cyangwa se nari nsanzwe nzi kudoda cyangwa se gusuka nshaka gushinga saro akagenda avuga ati dore proje yanjye niyi ntabwo agenda avuga ngo ndaje mumufashe bivuze ngo hagomba kuba hari umuntu ugomba kuba yaramwakiriye akabirebaho akenshi rero minisiteri ya mijeprofe ayo mafaranga isanga buri gihe akenshi yakiriye muri kese yayo ayo mafaranga ugasanga nta muntu wigeze uyareklama nta muntu wigeze uyabona agasubira muri kese bivuze ngo biba ngombwa kandi na ONG nkatwe ntabwo ufite uburenganzira bwo kugenda ngo tuvuge ngo wongurize ikime ngo ngwino tugufashe. Nuvuga ngo abafite ahantu aturutse ni inzego ziba zabigenze zikavuga ati uyu nguyu ni umuze ikime ashobora gufatwa. Icyo gihe nibwo tuzi dushobora gufata inshingano zo kuvuga ngo tugiye kumukurikira. Bivuze ngo hagomba kuboneka ubwo bufatanye hagati y'izo nzego ubwo navuga inzego za leta hanyuma n'inzego na sosiyete sivile. Hasabaho rero na n'umuryango mpuzamahanga uri international dok ubwo ni mpuzamahanga byese witwa dok ni OIM ubundi bifite mu nshingano zo gucyura abantu bose nyine bagomba gusubira iwabo.
OIM mu gifaransa ni Organisation Mondiale de Migration.
Ubwo rero yo ubundi bifite mu nshingano yo kubifite amafaranga yashyize ku ruhande yateganyije yo gufasha umuntu wese usubiye iwabo kugira ngo abashe kongera gusubira mu buzima busanzwe. Iyo nayo rero ngo tukabona harimo ikibazo kuko nayo ntabwo ibyo ngibyo bikora. Tukaba rero mu nshingano nka GCF mu nshingano dufite ari ukuvugirana n'abafitini akaba ariho rero umuntu avuga ati no umuvitime agomba gufashwa kugira ngo asubire mu buzima busanzwe. Bitabaye ibyo turongera tubona ikibazo noneho cyakuze kurushaho kuko wa muvitime namuka agiye akisanga muri karitsiye aho bari bazi ko yagiye i Burayi bakabona aragarutse abuze akazi yifitiye no guhungabana n'iki. Hari twagiye tubona experience mu bindi bihugu aho umuvitime afata icyemezo cyo kongera kwigendera ariko ahanini yasubiyeyo agenda ajyanye n'abandi ugasanga ibyo umuntu yarwanyije ahubwo noneho birushijeho gukura. Akaba ari rero tuvuga tuti hano rwose umuntu yasize akavuga ati rwose nyamuneka niharebe uburyo inzego zibishinzwe za leta zakorana n'ama ONG kuvuga imiryango itabogamiye kuri leta iri kurwana ihanganye n'iki kibazo kugira ngo barebe ukuntu bafashe abavictime.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Marie Grace Uwiyera niwe tuganira ku kibazo cyo gucuruza abantu, ayobora Grace Children Focus, umuryango rero wiyemeje mu nshingano zawo zimwe zo kurwanya iki cyaha kiremereye cyane ariko kitanavuga uko bikwiye. Kuri telefone dufite Faustin. Faustin we? Uri he Faustin? Ariko rero ndumva uri mu bantu benshi, ushobora kujya ku ruhande kugira ngo tukumve neza. Yego, ndagushimiye ko wihanganye kuri telefone. Nubwo icyiyumviro cyangwa ikibazo
kubera mbona ino aha mutera cyabwimbura amaze
Niko Foster ntabwo tukumva pe. Gerageza kuvuga neza twumve. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntabwo Faustin turi kumwumva rwose, tubabarire maze ahubwo duhamagare Hagenimana. Hagenimana.
Karame.
Urakomeye.
Kirauto akomeye turashima rigira.
Nuko. Uri hehe?
Bo ndi Goma muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Uri umunyekongo cyangwa uri umunyarwanda?
Ndi Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego. Ariko si uri umunyekongo cyangwa uri umunyarwanda?
Bo ndi umunyarwanda.
Yego.
Hano ni hano Goma ndahaba, ndaharangiriza ndanahakorera ariko ndi umunyarwanda.
Yee, gusha ku ngingo rwose ndagushimiye.
Ku ngingo rero nicyo kintu iki kibazo turimo tuganiraho kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Nimara kukibona mbanze kubashimira kubera ko ari ikintu cyaje gikenewe. Numvise nshobora kugira ikibazo nshobora kubazaho kandi nkagira n'igitekerezo nasanga.
Yego.
Ikibazo nshobora kubazaho nibaza niba ayo ma ONG iyo miryango itegamiye kuri leta ishobora kuri kurwanya icyo kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Ndashaka kubabaza niba bajya babona ibihugu byacu turimo nk'u Rwanda cyangwa Burundi babona hari aho wenda babafasha mu buryo ki bagira inzu zo kubikora, kuko izo ni zo zigaragaza ko no guverinomentale mu buryo zikoramo iyo leta bitazigize n'ingufu usanga bakunze kugira ahantu henshi gusinya rero nka leta y'u Rwanda tujya twumva ko ibirwanya cyane kandi biranagaragara ariko twaba bazasisiri abo bari muri iyo neza muri iyo miryango babona hari ukuntu ibintu bigenda
mu yandi magambo babona umusaruro
nicyo nashaka kubaza icyo ngicyo
aha ye reka gusubize urakoze cyane yagenima yego nu grace we umusaruro ni uwuhe
umusaruro urahari kuko natanga nk'urugero mu nama y'umushyikirano y'umwaka wa 12 muri 2015 basabye ko haboneka itegeko rirengera duka bafitime ariko rikanahana kuko icuruzwa ry'abantu hanyuma ariko donc itegeko ryarasose muri kuri 13 z'ukwa munani muri 2018 ubwo ni nimero 51 bari 2018 bigaragara ko umusaruro urahari hanyuma kandi ingamba zirafatwa ziri gufatwa zo kugira ngo icyo kibazo kicike hanyuma hanyuma ubu ngubu noneho iki kandi noneho n'abafite barimo baragaruka dope abafite batangiye kugaruka ubu ngubu igisigaye icyo n'ikindi cyo kuvuga ati wenda turengera abafite nabwo ndabizi ko bizakemuka no kuvuga ngo biratanga umusaruro kuko urebye aho tuvuye n'ubu ngubu uri kubona akarimo ko hari ikintu cyakozwe kigaragara cyane ubwo wenda muri Congo sinzi cyangwa si Burundi ariko ngiye mu Rwanda kuko ari wo mpagarariye uwo muryango bona bigenda rwose bihinduka bigira gutanga umusaruro buhoro buhoro tuzabigera
yego hagati aho ngaho na Ribe ubwayo nayo mu kugenza icyo cyaha no kugikumira imaze kugira amadosiye arenga 80 hari nimba nibuka neza ntabwo imibare nyifite mu mutwe ariko nayo irakora akazi katoroshye muri uku guhashya iki cyaha cy'icuruzwa ry'abantu
Libira akora cyane kuko umuntu akurikije n'igihe yatangiriye rwose n'amadosiye amaze kugenda atetwa cyangwa se n'abantu bagenda bagaruka vraiment Libira akora irakora pe kandi noneho no mushingano ifite mu prevention
ni ugukumira
kandi umuntu nk'uko mwabivuze mbere igiganiro kigitangira mwarabibonye ko batangiye kujya gukora ibiganiro amahugurwa ariko nanone mu byo natwe twasaba ni uko nabo bagira ubushobozi bwo kubona nabo ubwabo n'andi mahugurwa menshi kuko kino kibazo kiragoye kucyumva no kugihuza n'ibyaha bindi usanga bigenda bishamikiyemo hanyuma noneho hakaba n'izindi mbogamizi abantu bagenda bahura nazo ko ari nk'ibyaha byambukiranya imipaka bireba ibihugu byinshi noneho ku buryo usanga ari ibihugu bimwe bidakopera donc bidashaka
kudafatanya
bidafatanya n'iki ku buryo usanga ari ibyo bintu biba bigoranye cyane donc biba bisaba n'amahugurwa rwose menshi nabyo rwose nayo twasabira nabo bakajya babasha kubona amahugurwa nabo none no gukomeza guhugura n'abandi ariko Libi irakora cyane imaze kugera ku byinshi imaze gukora ibintu byinshi cyane rwose ku buryo umuntu yatavuga ngo nta gukora kwa umuntu arabona diferense ari kubona itandukanyirizo
tukiri kuri Libe waba watuboneye ya nimero yayo yo kwitabazwa turabigarukaho ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko mbere y'uko duha ijambo Sylvestre nawutegereje kuri telefone kuki u Rwanda rukunda kugaruka mu maraporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rufite iki kibazo ariko rukaba n'icyambu cy'abantu bagurishwa bagaturuka mu bindi bihugu bakanyura mu Rwanda bagakomeza kuki rukunda kugaruka
ni ukuvuga ngo buri mwaka hakorwa raporo ku bihugu byose ikagenda ivuga uko ibibona ni ukuvuga ngo igenda ishyira ibihugu ku myanya nuko ntivuga ni nivo ni ukuvuga igenda ikava kuri rimwe ngo rimwe n'ibihugu usanga nyine bifite aho bigeze bikaba ari ibihugu bifite byatangiye kumva ikibazo byatangiye no kukirwanya dayo nono hakaza kabiri babita ngo ni watching doko babaga bavuga yuko batari ba bashyiramo ingufu nono akaza gatatu nono bavuga batabanga aba nta nicyo bakora wenda cyangwa se batabishyiramo ingufu ubwo rero u Rwanda rwo ruri kuri nivo ya kabiri donc ni nivo donc iri ku rwego rwa kabiri ariko mu kurwa ko nuko ngo ni igihugu kiri guko bigaragara ko hari ingufu ziri gushyirwamo amaze kumva ikibazo hari n'ingamba deja zanafashwe zo kugira ngo babirwanye bigaragara rwose ko hari ubushake bwo kugira ngo icyo cyaha bakirwanye ubwo rero mu gushyiraho izo nivo ngo nuko ngo iyo bamaze kugira ngo kuri nivo ya gatatu haza ibyo kuvuga ngo bagiye guhana n'ibiki ubwo nyafite ubwo niko biba bimeze ariko u Rwanda ruri kuri iyo nivo ya kabiri ariko hari amahokomandasiyo agenda atangwa bakavuga bati kugira ngo igihugu muzakomeze kubishyiramo ingufu hari amahokomandasiyo agenda atangwa ariko ni raporo ikorwa ku bihugu byose ntabwo ari u Rwanda rwonyine ngo ni ku bihugu byose bakabishyira kuri nivo none bakavuga n'impamvu bashyize kuri iyo nivo ariko ni ukuvuga ngo u Rwanda birashimisha rwavuye kuri nivo de yonge watching buri kuri nivo ya kabiri ni ukuvuga ngo dusige ni ugukora kugira ngo natwe tuzagere kuri nivo ya mbere ni ukuvuga ko
ari intambwe iracyari ndende
ni ukuvuga ngo ni akazi tugomba gukora gufashanya no gukora ariko tuzagerwaho
icyangombwa ni uko ikibazo cyatangiye kumvikana
nicyo cyangombwa ku kibazo cyatangiye kumvikana kandi n'abantu batangiye kucyumva n'abantu batangiye kucyumva ariko turacyakeneye gusobanura no kwigisha gusobanura nk'ibyo nawe mvuga nk'iri tegeko sinzi niba mwifuza ko ndibasomera
ntabwo twari byose ntabwo twaribonera umwanya mu magambo make wabivuze
ntabwo mwaribonera umwanya yego ariko rirahari ngoma rirahari ni ukuvuga ngo uwarishaka ni ukureba akaba abashije kubibona kuri bonani nimero 1:2018 yasohotse mu igazeti ya leta nimero 39 kwa 24/9/2018 akagenda akarisoma nuvuga ngo ni ukuri
umutwe waryo uvuze nimero yaryo ariko tubwire n'umutwe waryo
umutwe waryo doko ni ukuvuga ngo doko rivuga yerekeye gukumira kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi no gushakira inyungu mu bandi bantu
afeye
yasohotse mu igazeti ya leta nimero 38 yo kuwa 29/9/2018
nibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko amategeko yo mu Rwanda aba yanditse mu Kinyarwanda mu Gifaransa no mu Cyongereza indimi eshatu zikoreshwa mu butegetsi ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nk'uko rona bibwiye mu kanya turi kumwe na Sylvestre kuri telefone Sylvestre we
ye mahoro
ye na mahoro uri he Sylvestre
ugende bujumbura mu Burundi
yego niko Sylvestre Sylvestre bunyihanganiye gatoya mbanze nisegure ku bantu bakurikira ijwi rya Amerika bari mu Rwanda kuko twibanze ku bantu bari mu Burundi mbese mu Rwanda ntabwo bidukunde kubera iki dufite ikibazo cya telefone ngo z'ikigo kitwa MTN zaratunaniye muri iyi minsi zaratunaniye abaziduha rwose mutubabarire nimba mubishoboye mufite izindi zitari za MTN mujye muziduha tubashakeho mutange ibitekerezo byazo naho izindi zaratunaniye pe nuko ntabwo ari abaturage gusa ariko no kubategetsi iyo tubashatse nabo dukoresheje izi nimero ntabwo dushobora rwose ntabwo zicamo mu magambo make nuko Sylvestre we ikomereze rero naguciye mu ijambo mbabarire
yego mwana nta kibazo je nakonde ngiye kukintu bisho kibazo kudandaza abantu yenda bona ntakosa ririmo
oya mise nkwambura ijambo mwese nkwambura ijambo nawe ubwo ngubwo uri umunyabyaha itegeko rigukurikirana nananananana ntabwo ari byo oya va ku murongo genda ntabwo urumvara koko umuntu akihanukira buriya afite umwana we cyangwa se we bakagenda bakamugurisha ngo nta kibazo wabirandenze rwose mwambuye ijambo pe mumbabarire
ubikoze neza rwose
yego Marie Grace nuko
ikoze neza ko
icyo kibazo urabona nyine ko kikiri ikibazo koko mu myumvire y'abantu
cyane
nuko
Ntakose ririmo gukuruza kudandaza umuntu.
Koko. Ntagahoma munwa. Ntagahoma munwa. Ahubwo wigeze kuduha urugero rw'abantu bamaraye baba bashaje hanyuma bakajya gucuruza abakiri bato kuri bo. Hari ibindi bitekerezo mufite by'abantu yego atubwiye n'abanyura mu kimansuro bakagenda bakahakura abantu ariko hari abandi bantu andi mabandi nkayo ngayo mujya mukeka ari muri ubwo bucuruzi
no kuvuga ngo akenshi mungu ibyo tusigaye tubona bisigaye byarateye no kuvuga ngo bagiye guha umuntu akazi hanze kuvuga ngo ugiye kujya kwinjiza amafaranga amadolari menshi ni ibintu byateye bica kuri interineti ni ukuvuga ngo ni abantu nyine babesiko basigaye baca ku ma interineti noneho akaza akareba nk'umuntu
ku mbuga nkoranyambaga
akaza kureba umuntu akamubwira ati
ariko interineti turabyumva twese komeza
noneho agaca kuri interineti akavuga ati tugufitiye akazi uzajya uhembwa amafaranga menshi ngwino ugakore ubundi akenshi usanga bababwira ngo ni ukujya kurera abantu bakuze cyangwa se ni ukujya kurera abana hanyuma noneho bakagenda muri ubwo buryo ariko bageraho bagasanga atari byo bababwiye ubwo nyine bakumirwa ariko rero amakesi menshi ni ukuvuga amadosiye menshi usanga rimwe na rimwe babambura n'ibyangombwa kenshi dayo babambura ibyangombwa ku buryo wa muntu adashobora kongera gupfa gusubirayo bivuga ngo aba agomba kugerageza akifashisha ambasade akifashisha uburyo yabasha kumenyekanisha ikibazo cye kugira ngo bamufashe abashe kugaruka ariko nanone biba bivuze ngo abashe kubona ubushobozi bwo kuba yajya gusaba ubufasha ariko ugasanga hari n'abandi nabo bakikubwira bati mfite ikibazo kuko usanga ibintu by'icuruzwa ry'abantu ni ibintu bigoranye cyane kuko usanga ahanini umuntu ashobora gukekwaho ubufatanyacyaha nicyo kibazo none ugasanga abantu bake batinya ko bajya kuvuga bati mfite ikibazo kinini ariko bagomba kuhumura bakavuga bati oke reka tugende kubera itegeko riturengera bakaba baza bakavuga bati dore ikibazo twahuye nacyo hanyuma noneho bigafasha kugira ngo abantu bamenye abo bantu bari gukomeza koruganiza ibyo bintu kuko ni ibintu bikorwa mu ibanga ni abantu usanga ari abantu bakora ibintu mu buryo burimo ubwenge buhanitse ku buryo kugira ngo uzamenye biragoranye rwose no mu bihugu byose uko nagiye mbibona biragoranye kugira ngo uzamenye ngo ni kanaka
n'ubundi abajura kubatahura biragoye
kuko usanga kenshi banahindura n'amazina bagenda bahindura amazina cyangwa se bakashyiraho ibintu bya menace ku bavictime nuko bakavuga bati nuramuka uvuze cyangwa se nuramuka ukoze iki twe tuzagirira nabi kanaka ibintu nk'ibyo usanga rwose harimo n'iterabwoba rimwe na rimwe bahura n'icyo kibazo cy'iterabwoba ni ukuvuga ngo vema biragoye ariko impamvu twavugaga nk'ibyo byo kuvuga ngo nk'izo ndaya
zikuze
byo twavugaga ibibazo byo umuntu ahita abona byo direkitomo umuntu kamwe mubona ko ari ikibazo ni ukuvuga ngo umuntu ndaje mfashe icyumba hari yashyizemo abantu batandatu ubundi ngeze nicara kuri kese umwe ugiye mu iduka nurangiza uze wishyure kuko uwo muntu aramucuruje usanga none rimwe na rimwe bamwe bakuramo ibibazo by'indwara cyangwa se bagakuramo ibibazo by'amada atateganyijwe ugasanga ni ibibazo bikomeye hanyuma noneho twanavuga n'ibyo bibazo by'abana bakora mu mago ukabona rimwe na rimwe umwana aragiye wenda turamuteye inda ukabona ibibazo biravutse umwana ntashobora gusubira iwabo niba yarasubiyeyo niba yanahavuye yifitiye ibibazo byenda by'ubukene yasubiyeyo none abazaniye n'ibindi bibazo bivuze ngo nabyo ni ibintu tugomba kwibandaho no kugaragaza kugira ngo nabyo abantu bamenye ko ari ibyaha abantu bamenye ko babyitondere
dushigaje rero amasegonda makeya ya nimero ya ribe nimba utayibonye
nawe utanze niba y'umuntu musaba guhamagara ubwo ni ukongeraho 150
yego
ubwo 0 7 8
yego
8
yego
hanyuma undi 8
yego
51
51
79 0 7
inshuti z'ijwi ry'Amerika rero iyi nimero muyifate muramutse mubonye umuntu ushaka kugurisha undi cyangwa se mubonye umuntu ugiye kugurishwa mu mwamutabara gute ni mubwire RIB 788 51 97 maze Roma Grace ndagushimiye cyane rwose isaha iriruka nka cyane
nakagamba
ndagushimiye cyane namwe nshuti z'ijwi rya Amerika rwose uko mungana ndabashimiye byimazeyo mukomeze mugubwe neza na radio yanyu murakarama.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikana.